Everybody need you, everybody want you. Oh God, kila kitu kwako wewe unafanya. You should let me know, kama wanitaka hivi mindo mwangaza. You supposed to tell me oh. Yo, yo, you should let me know. Yo, yo, you should let me know.
Yeah, anything you want, girl. Mimi nitasimamia, mimi nitagalamia. Kwako naona njia, kwako naona hiyo future. Basi simamisha hii vita. Najua wengi wanakutamani, wengi wanakuitanga. Baby simamisha mvua, simamisha pepo, simamisha kila kitu, baby girl, we. You know I want you, girl. You know I need you, girl. You know I love you, girl. Simamisha, simamisha, simamisha kila kitu, baby girl, we. Ukiwadanganya, ukiwachezea kadi, basi baby waite, waje, waone.
Waone, waite, waje, waone.
Wakwambie mimi uanga sijari, ah, sijalala, bado sijakula. Na kuparo, bado kitandani unataka kichwa. Kwa njia na wewe my woman. Baby tell me why, ama ni kununulia wine. Yeah, ama gao hivi unashine. Ama ni kupewa wine.
One, baby you know I love you.
Love you.
Two, chola saba kama maniu.
Maniu.
Three, chilia kama Chelsea,
Chelsea.
Basi nite baby, nipe baby, nizalie watoto wote wanakufana na baby. Alafu nishike mkono nionyeshe njia juu, wewe ndiye unajua kila kona.
Yeah. Baby you know what, kama kuna watu wasochiti mina wewe tumebeba bakia.
That's why uko poa, niko poa, kila kitu tunafanya tuko poa. Yeah, yani darling tumepoa. Ama nikupeleke mbali nikununulie wali ule na watalii ndo wamini adi nje uko poa. We ni umeme, we umeniweza, we umeniteka. Yani kila kitu mimi nimekuwa mateka.
Umeniteka.
Waone, waite waje waone. Waone, waite waje waone. Waone, waite waje waone.
Wine, wine, nipe kila kitu